is wrong. Kifu wani kiji dekeza. Umereketo your eyes. One koshiro. Oh me more. Mbuva ya kitop. Audelo na pendeza. Na uko natural. Much much love. Oh me more. Zipata dunia ni arae jua upendo. Uwezi pata dunia ni arae jua upendo.